Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, let's man, Inje Dani, Inje Dani, kama sitoshi here. Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, ayo nipate kwa club ni Inje Dani, DJ akispin ni Inje Dani, track sangu kwa deck ni Inje Dani, na mistari kwa neck ni Inje Dani, nikivuta pumzi ni Inje Dani, nikispit out na excel ni Inje Dani, crowd zina move hapa Inje Dani, kita kujua kumechacha ni Inje Dani, choka home ukirudi ni Inje Dani, ingia job ukitoka ni Inje Dani, pata dem na kumtoka ni Inje Dani, shika mwingine kidhoka ni Inje Dani, utawapata kwa market Inje Dani, wakidandia matrini Inje Dani, wakitulie kwa jam ni Inje Dani, kwa highway na malens ni Inje Dani. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Kahasoli yako ni real ni Inje Dani, siku zaja zikizama ni Inje Dani, uwe mamboga kwenye kona Inje Dani, Mayweather kwa Justina Achen ni Inje Dani, na wish ngeza kuwa rich Inje Dani, na pia ngeza kuwa teach Inje Dani, kuwa pa hope no na preach to Inje Dani, time to rise and eat ni Inje Dani, economy kissing nayo Inje Dani, wakitry kukweka down Inje Dani, weni bola kwa hi game Inje Dani, stand tall tupatane Inje Dani, hini ya wate wasafi Inje Dani, wate wako na hustle Inje Dani, wale hawala langi Inje Dani, na wana lala kwa boots Inje Dani. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, paka time mta make it, never stop paka vile mta break. Inje Dani, ukiwa juu ama chini bado mina wakilisha ninyi mko underground. Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani, Inje Dani.